became millionaire alongside Mubebe Betiana. Sonia,
Uyoba.
Coffee mix one, I bet.
Is in the building. Is better wa fika mupepi kuchila patari tari. Walinte mwana lishiva mami kale kale. Betombo nembali watemwa fene kate iwa chisale sale. Dafuwa yukule totumbale. Batindole lana iwa kafike mbale. Muma inja nite tushale. Kuliba lupa wabe tutandale. Ndakutambila movie. Filobe peke shamo fionza la bufi. Walipampa mwaka nsi. Daufa yukundangisha patitelosi. So ube na ine before it's too late. Dakumwane fondole shana target. Tupunka nelinso palinso. Na kutoloma wantoloma vile fine so.
Sima kuona ati unikona wati uyoba. Why uyoba kunifiki lapo.
Nima kuona ati unikona wati uyoba. Why uyoba kunifiki lapo. Why
Mr. Venom.